Yesu Kristu mwana wake ndipo watipasa ife zinthu zonse mwaulere mwa Kristu. Ife ndife oyamikira kwa Inu Ambuye chifukwa cha mwayi umene ife tapasidwa mwa nsembe yayikulu ya pamwamba iyi yomwe Yesu anatiperekera ife pa Calvary, yomwe inatiyanjanisa ife kubwerera mu chiyanjano ndi kukondedwa ndi Inu kuti ife tikhoze kukhala nacho chitonthozo ichi chakudziwa kuti kwalembedwa, ngati Inu mukhala mwa Ine ndi mawu anga mwa Inu, Inu mukhoza kupempha chimene Inu mungafune ndipo icho chidzachitidwa kwa Inu. Tsopano ife tili oyamikira chifukwa cha ichi, ndipo tikupemphera kuti Inu mutipase ife chikhulupiriro kuti tikhulupirire izo ndi zonse zimene zili mkati mwathu. Tsopano tiloleni ife tiike pambali Ambuye, tothotoesa chilichonse cha tsiku, tosamalira chilichonse cha moyo uno, njira yonse kuchokera kwa osamalira pano mpaka kwa mʼbusa, kuti pasakhale pali chinthu china mu malingaliro athu tsopano, koma tikhale tikuyembekezera kumvetsera molemekeza kuti mzimu woyera uyankhule kwa ife, kuti ife tikhoze kukwanilisa china chake chabwino kuti tidziwe zochuluka za Inu mwakusonkhana kwathu pali modzi. Pakuti Ambuye moona ndicho chifukwa chomwe ife tadzera pa tsiku lotentha ili. Yankhulani kwa ife kupyolera mu mawu anu amoyo, ndipo mulole mawu amoyo akhale mwa ife ndi kukhazikika mwa ife, kuti ife tikakhoze kuwumbidwa ndi kupangidwa osati kwa dziko, koma kukhala osinthidwa mwakukonzanso kwa mzimu wathu kupita mu maonekedwe a mwana wa Mulungu. Mitima yathu imanjenjemera pamene ife tiganiza, ndipo chimwemwe chimasefukira pa miyoyo yathu kudziwa kuti ife tikhoza kutchedwa wana amuna ndi akazi a Mulungu. Ife tikuyima pa mphepete pomwe pakudza kwake kwa chiwiri, ndipo mafuko onse ndi maufumu akunjenjemera pansi pa mapazi wathu. Zinthu zonse za mʼdziko zikutha, koma podziwa kuti tsiku lina Iye adzadza ndipo adzatilengera ife kupita ku ufumu kumene sikudzakhala konse mapeto kapena iwo sudzasunthidwa konse. Ndipo kuganiza kuti ife tili tsopano omvera ufumu umenewo, Mulungu, dulani mtima wathu ndi makutu lero mwa mzimu woyera kupyolera mukutsuka kwa madzi a mawu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Amen. Ine ndikukumba kuti ndiyandikire phunziro mmawa uno, pakuti ine ndimati ndiyankhule pa china chake chosiyana pang'ono ngati pakanati pakhale msonkhano wa machiritso, koma ife tinalengeza kuti makati apemphero aperekedwe pa 8 mpaka 8:30 kapena 9 koloko, ndipo ine basi Bile anabwera ku nyumba maminiti pang'ono apitawo, ndipo iye anati uko kunalibe mkomwe aliyense kuno, kotero iye sanapereke makadi apemphero. Kotero ife tidza, ine ndinaganiza za kutenga nkhaniyi yakukonza mpingo, ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa phunziro la mpingo wonyengedwa ndi dziko. Ine ndikugumba kuti ndiwerenge zina tsopano kuchokera mu buku la Oweruza mutu wa 16 kuyambira ndi ndime ya 10. Ndipo Delila anati kwa Samsoni, taona iwe wanditonza ine ndipo wandiuza ine zabodza, tsopano undiuze ine, ine ndikukupempha iwe momwe iwe ungati umangidwire. Ndipo iye anati kwa iye, ngati iwe undimanga ine zolimba ndi zingwe zatsopano zomwe sizinagwirepo ntchito, ndiye ine ndidzakhala wofowoka ndi kukhala monga munthu wina. Delila chotero anatenga zingwe zatsopano ndipo anamumanga nazo iye, ndipo anati kwa iye, Afilisiti ali pa iwe Samsoni. Ndipo apo panali obisala molindira ali mchipinda, ndipo iye anazidula izo kuchokera pa mikono yake monga ngati ulusi. Ndo Delila anati kwa Samson, mpaka tsopano iwe wandipusitsa ine, ndipo wandiuza ine mabodza, undiuze ine momwe iwe ungamangidwire. Ndipo iye ananena kwa iye, ngati iwe uluka mangongo asanu ndi awiri apa mutupanga ndi ukonde. Ndipo iye analimangirira iyo kuchokanikiza, ndipo anati kwa iye, Afilisiti ali pa iwe Samsoni. Ndipo iye anagalamuka kutilota ake, ndipo anachokapo ndi chokanikizira pa chithabwa ndi ukonde omwe. Ndipo iye anati kwa iye, unganene iwe bwanji ine ndikukukonda iwe, pamene mu mtima wako suli ndi ine. Iwe wandidonza ine ndawi zitatu izi, ndipo wandiuza ine momwe mwagona mphamvu yako ya ikulu, ndipo suna ndiuze ine momwe mwagona mphamvu yako ya ikulu. Ndipo kunali kuti pamene iye anali atamuumiriza iye tsiku ndi tsiku ndi mawu ake, ndipo nankakamiza iye mwakuti moyo wake unavutika pafupi kufa. Ndipo iye anamuuza iye mtima wake wonse, nanena kwa iye, sipanapite lumo pa mutupanga, pakuti ine ndakhala ndili mnaziri kwa Mulungu kuchokera muchiberekero cha mayi wanga. Ngati ine nditamedwedwa, ndiye mphamvu zanga zindichokera ine, ndipo ndidzakhala wofowoka ndi kukhala monga munthu wina aliyense. Ndipo pamene Delila anaona kuti adamufotokozera mtima wake wonse, iye anatumiza ndipo anayitana akalonga Afilisiti kuti, bwerani kanokokha, pakuti iye wandisonyeza ine mtima wake wonse. Ndipo akalonga Afilisiti anadza kwa iye, ndipo anafunafuna ndalama kapena anabweresa ndalama mudzanja lake. Ndipo iye anamupangisa iye kugona pa maondo ake, ndipo anayitanitsa mwamuna, ndipo iye anamuuza iye kuti amete mangongo ake asanu ndi awiri pa mutu wake, ndipo anayamba kumuzunza iye, ndipo mphamvu zake zinamuchokera iye. Ndipo iye anati, Afilisiti ali pa iwe Samson. Ndipo iye anagalamuka mtulo take, ndipo anati, ine ndituluka monga pa nthawi zina poyamba ndi kudzitakasula ndekha, ndipo sanadziwe kuti Yehova anali atachoka kwa iye. Tsopano ine ndikugumba kuti ndiwerenge kwa mutu wa phunziro iyi wopezeka mu buku la chivumbulutso, mutu wa 2 kuyambira ndi ndime za 21 ndi 23. Ndipo ine ndinampatsa iye danga kuti alapeza ziwerewere zake, ndipo iye sanalape ayi. Taonani, ine ndidzamuponya iye mukama, ndiwo amene achita chigololo ndi iye kupita muchisautso chachikulu, kupatula iwo atalapa za zochita zawo. Ndipo ine ndidzapha wana ake ndi imfa, ndipo mipingo yonse idzadziwa kuti ine ndine iye yemwe afufuza imso ndi mitima. Ndipo ine ndidzapereka kwa aliyense wa inu molingana ndi ntchito zanu. Ambuye atawonjezera madaliso awo kukuwerenga kwa mawu ake. Samsoni kuchita kwakukulu monga mpingo, anayambapo bwino. Iye anayambapo munjira yolondola. Iye anayambapo ndipo ankatchedwa munthu wamphamvu zogonjetsa. Koma iye anayamba pa kutumikira Ambuye mwakusunga mawu ake ndi kumachita malamulo ake. Ndipo izo zinali mwanjira ina monga mpingo. Izo zinayambikapo monga ife tikanatiti mene, monga kuyankhula kwa mdziko, anayamba ndi phazi lolondola, anayamba kusunga malamulo a Ambuye. Ndipo nthawi yonse pamene Samsoni ankawatsata Ambuye, Ambuye ankamugwirisa ntchito Samsoni. Pakuti Mulungu akhoza kumusunga aliyense ndi kumugwirisa ntchito aliyense yemwe angatsatire pambuyo pa iye, pakuti ndi ntchito ya Mulungu. Koma pamene ife titembenukira kumbali kuchoka ku zinthu za Mulungu, ndiye Mulungu sangakhoze kutigwirisa ife ntchito mopitirizanso. pamene ife tiyenda molimba potsata malamulo a Mulungu, pamene ife tikhala mumasamba a Baibulo ndi kupembedza mwa mawu olembedwa, mupembedza Iye mu mzimu ndi mu choonadi cha mawu, ndiye Mulungu akhoza kumugwiritsa ntchito munthu aliyense. Koma pamene iwo atenga lingaliro loti atembenukire kumbali motsatira chinthu china chake, ndiye Mulungu sangakhoze kumugwiritsa ntchito munthu ameneyo kenanso. Kotero Samson akupanga choyimira chooneka kwambiri cha mpingo lero. Pamene mpingo unayamba, Mulungu amakhoza kuwugwiritsa ntchito mpingo, pakuti mpingo unkayenda mosamalira potsatira malamulo a Ambuye. Unkasunga maweruzo ake onse ndi malangizo ake ndi kuchita zonse za malamulo ake, ndipo Mulungu anali nawo mpingo. Koma izo zikuoneka kuti pali malo ofowoketsa otero pakati pa mpingo.
Remember, we are not on a picnic.
Kumbukirani, ife sitili pa masanje, koma ife tili mu bwalo la nkhondo. Anthu ambiri amangoganiza kuti pamene iwo akhala mkhrisitu kuti ndicho chonse chimene iwo akusowa kuchita, kuti icho chimakhazikisa izo kwa nthawi zonse pamene iwo akhala mkhrisitu kuti chilichonse chizingobwera mophweka. Musatikonse mutengere izo mu mutu wanu, pakuti ine ndakhala mkhrisitu kudzamenya nkhondo, kudzamenya nkhondo yabwino ya chikhulupiriro. Ine ndinakhala mkhrisitu kuti ndidzafike mu mizere ya nkhondo. Ife ndife asilikali achikhrisitu, ndipo ife tiyenera kuti tikhale ophunzitsidwa ndi oleredwa ndi kudziwa machenjero onse a mdani, kudziwa momwe tingalimbikitsire, kudziwa momwe tingamenyere nkhondo. Ndipo ife tingakhoze kokha kuchita zimenezo pamene mzimu woyera kuti utiululire izo kwa ife. Ife singakhoze kutenga zimene fuko lina likutiwuza ife pamene ife tipita ku nkhondo, ena amalingaliro awo. Koma ife tiyenera kutenga malingaliro wathu wathu momwe mzimu woyera ukanati utitsogolere ife ndi malingaliro amene Iye akanati atipatse ife, chifukwa Iye ali mkulu wolamulira wa nkhondo ya Khristu.
Samson did good. He was a great man.
Samson anachita bwino. Iye anali munthu wamkulu kufikira pamene iye anayamba kukhala ngati ife tingakutche iko kupepera pamenepo, kufikira pamene iye anayamba kuchoka pa malire ake omwe. Ndipo mpingo unathamangadi bwino, ndipo anali bwinobwino mpaka pamene iwo unayamba kuchoka ku malire yawo.
Samson began to flirt.
Samsoni anayamba kudziyalutsa. Ndipo iye sanali kudziyalutsa ndi asungwana a Chiisraeli. Iye anayamba kudziyalutsa ndi asungwana a Chifilisiti. Ndipo ndicho china chake chofanana ndi chimene mpingo unachita. Iwo sunayambe kupanga chikondi ndi akeake, iwo anapita motsatira osakhulupirira ndi kuyamba kudziyalusa ndi osakhulupirira. Ndi pamene ife tinapanga zolakwitsa zathu zina zazikulu kwambiri, ndi pamene mpingo unayamba kumachita zinthu zomwe sizinali zolondola. Iwo unayamba kumayenda nawo monga Samsoni anzake olakwika.
Samsoni
monse pamene iye anali mugulu la wanthu a Ambuye, iye ankachita bwino. Koma pamene iye anayamba kudziyalusa ndi anzake olakwika, ndiye iye analowa mu vuto. Ndipo ndimomwe zilili ndi mpingo. pamene mpingo unkatsatira molemekeza siku ndi siku pambuyo pakutsogolera kwa mzimu woyera mulungu ankadalitsa iwo ndi zozizwisa ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zinkautsatira mpingo koma pamene iwo unayamba kuyenda ndi gulu loyipa ndi dziko chimodzi cha zinthu zoyipa chimene iwo unachita ndi zinthu zoyamba zomwe iwo unachita iwo unayamba kuchita bungwe kuphasula chiyanjano pakati pokhulupirira wena chifukwa iwo anapeza kuti mafuko anali kuchita bungwe koma uthenga waukuluwu sunaperekedwe kwa fuko limodzi kapena anthu amodzi uli waperekedwa kwa aliyense omwe ati adzafune msiyeni iye abwere mafuko onse mitundu malilime ndi wanthu mulungu sanalinge kuti ife tijambule mizere yathu ya malire koma wanthu ankafuna kuti akhale mofanana iwo amafanizira kapena kutengera zawena kupita monga dziko limachitira kunena zinthu zomwe iwo amachita kupanga kupambana momwe iwo analili opambana ife tilingakhoze konse kukhala opambana pakuchita chilichonse chimene dziko limachita ife tingakhoze kokha kukhala opambana pamene ife titsatira malangizo a mulungu ndi njira yake yakuchitira zinthu ife sitingakhoze konse kukhala mwakudziyerekeza motsatira dziko ngati kampani ya ndudu yapeza kupambana kwake kwakukulu pa televiziyoni ndipo magulu amowa ndi akachasu apanga kupambana kwawo kwakukulu kewera mu kuthandizira kwa televiziyoni icho sindicho chizindikiro kuti mpingo udzapanga kupambana kwake ndi televiziyoni kupambana kwa mpingo kwagona mukulalikira kwa uthenga kwa mphamvu ya mulungu ndi chionetsero cha mzimu ife sitingakhoze kunena chifukwa kuti televiziyoni yachitira zakuti ndi zakuti kampani ya ndudu ndi makampani wena ife tilibe lemba lililonse loti liyesere kudziyerekezetsa ndi wanthu amenewo ndipo monse pamene ife tidelo ife tikhoze kukoka ziwerengero zazikulu za wanthu koma sindicho chimene mulungu anatidzozera kuti ife tizichita ife timaganiza chifukwa ndife a mitundu yonse tikuwuluka pamwamba mabungwe akuluakulu kupangisa zinthu zokongola kwambiri kuti zizichitika kuti ndiko kupambana ife tikufa tsiku ndi tsiku tili chiyimire kuyankhula mwa uzimu ngati ife tikanayima mwa mphamvu za mamiliyoni khumi mawuno ndipo mzimu woyera ukanati usakhale ndife ife tikanachita bwino kuyima mwa mphamvu za khumi mzimu woyera uli nafe ife sitingakhoze kudzifanizitsa ndi dziko ndipo chimodzi cha zinthu zoyamba zinali mpingo kuyamba kudzipanga wokha bungwe bungwe loyamba linali mpingo wa katolika ndiyeno unadza mpingo wa Lutera pamene iwo anachita bungwe mu mpingo wa katolika pakupanga iwo bungwe tsiku lina uko kunali kulira afilisita alipaiwe samsoni ndipo samsoni anadula zingwe za msinga za mpingo wa katolika ndipo Martin Lutera anatulukira ndi bungwe ndiye iwo anawumanga mpingo ndi chingwe china monga Delila anachitira ndipo iwo anayamba m'malo mokhala ndi munthu woyitanidwa ndi mulungu munthu yemwe anayitanidwa ndi mzimu woyera mwina mwake osadziwa ma abc awo koma iwo ankamudziwa khristu ndiye mpingo unayamba mwa masitayiro ndi kutengera monga oyankhula mwandale ndipo iwo anali kuwapatsa laliki yawo digirii ya udokotala aliyense amayenera kukhala dokotala wa uzimu icho chinali chingwe china choti awumangire mpingo Andu ankabida ndu kapunzira seminari eliyonse kuyesera kutulusa sikola la wabwinoko kodiye kuti mipingo yawo ikoza kubwekera mbusa wathu ndi dokotala wasa uzimu ndipo kodi iwo anachita chiyani wina amayesa kukhala nazo nzeru zochuluka kuposa nzakeyo chabwino izo sizikutanthauza chilichonse pamaso pa mulungu ndipo palibe chosowoka kwa munthu aliyense kuti ayesere kutenga nzeru ya chidziko yake ndi kumukondweretsa nayo mulungu iyo konse ndi chothembelero pamaso pa mulungu inu simudzamukondweretsa konse mulungu ndi zokhumba za chidziko ndi chidziwiso chifukwa ndizo udani kwa mulungu limatero lembo iye sangakhoze kuchita izo ndipo aliyense amayesera kuti akhale nako kudziwa konse iwo amadziwa basi chota achite ndi mawu oti awanene ndipo izo zimangokhala kuyankhula kwa ndale basi m'malo mwa uthenga wamphamvu woonetsedwa kwa mzimu woyera umene umamira mu mtima wa munthu ndi kulipeza tchimo iwo amaphunzitsidwa zamayankhulidwe a ndale ndipo ife sitikuzisowa zimenezi Paulo anati mawu amabwera kwa ife osatikokha kapena uthenga mwa mawu okha koma kupyolera mu mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera zimenezo zinkabweretsa uthenga kuonetsera mphamvu za mzimu woyera koma anthu onsewa amapita ku maseminare ndipo iwo amakaphunzira maphunziro akulu momwe iwo ayenera kuyimira pamaso pa wanthu momwe iwo ayenera kudziperekera okha momwe iwo ayenera kuvalira ndi momwe iwo ayenera kuchitira iwo sayenera kugwiritsa ntchito galamala yolakwika tsopano izo zonse nzabwino mwakuyankhula kwa ndale koma ife sitikuthatira mawu othathalika a munthu paulo anati uthenga umene ine ndikulalikira sunabwere monga choncho koma iwo unabwera akupyolera mukukonzanso kwa mzimu woyera ndi mphamvu ya zionetsero subwera mwakayankhulidwe kokonzedwa bwino kodi nzeru yanu ingakhale kapena kudalira kwanu kungakhale mu nzeru ya munthu koma iwo umabwera kupyolera mukuonetsera kwa mphamvu ya khristu wouka
To know him
ndiwo uthenga kumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake mmodzi aliyense amayesa kuganiza kuti iye ali wanzeru pang'ono kuposa munthu winayo chipembedzo chilichonse amethodist amati ife tinaye munthu wanzeru kwambiri abaptist amati ndi mpingo wa khristu ndi wena otero iwo onse ife ndife ophunzira kwambiri ife athu anthu athu ife sitimangolola munthu wamba kupita kunja ndi kukalalikira uthenga koma iwo amachita kuwasankha iwo o mulungu chitani chifundo kuchita kuwasankha iwo ngati iwo ali omwera pa chiphunzitso chawo china chake ndiye iwo amawayika iwo mu mpingo mulungu sangakhoze kumukhuza iye mwanjira iliyonse ine ndikufuna wina wake kuti azilalikira kwa ine yemwe anachita kusankhidwa ndi mzimu wera mulungu wamuukitsa osati kusankhidwa ndi munthu kapena zipembedzo onse anzeru iwo amati ife tikudziwa zonse za izo ndipo wena iwo sadziwa alifabeti yoyamba ya mzimu woyera iwo amaukana iwo izo zikundikumbusa ine zakabuku kakang'ono kamene ine ndinawerenga tsiku lina mu California pafupi zaka khumi zapitazo ine ndinalitenga ilo mu nyumba ya mabuku yakale ine ndayiwala yemwe anali mlembi wake buku la masenti khumi chabe koma iyo linali ndi lingaliro lina labwino kwa ilo ngakhale zimaoneka mwanthu abwala ndi motyatyalika koma ine ndinapeza china chake mkati mmenemo chimene chinamveka ngati mulungu kwa ine ndipo imodzi yati nkhani tating'onoto inayamba monga chonchi m'mawa wina mukhola lalikulu la nkhuku munali tambala wang'ono wina wake amene ankaganiza kuti anali nako kudziwa konse kumene kunalipo kodi kudziwidwe kodero yana ulugira babogo si kumenyesa mulomo wake waungono babogo sipo ngawi zinai kapena zisa kuponyera mbuyo mudu wake waungono ndikulila ponga inu simunayambe mwamvapo tambala kulila ndipo enawo iye anawakopa tcheru chawo ndipo iye anati madona ndi mabwana akhola ili la nkhuku ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu nonse mawa uno padongoso lina la maphunziro limene ife tangolikonza kumene anati ine ndapeza nzeru zochuluka mukuphunzira kwanga pamene iye anali kukokera mandala ake ang'ono pamwamba pa mulomo wake ndipo iye anati ine ndalingalira kuti ife nkhuku tikonza kutipezesa bwino ife weni ndi nzeru zochuluka choonera ine ndikonza kuwuzani inu kumene kuli ngati ife tikanaka kumba ndikugwira ntchito mu khola lina lake kapena dzenje ife tikapeza vitamini ina yake yomwe ili idzatipangisa ife kulira bwinoko nthenga zabwinoko ndipo ine ndikonza kuwuzani inu momwe ife tingakhoze kudzitukula tokha mu njira zambiri zosiyana ndipo tianatiwe taling'ono ta malithowa awo ang'ono ofira ino basi tinangosekelera ndikuti kodi iye si wokondeka ndipo iwo ndithudi anamusirira iye iye ndi tambala waluntha chotero zindikumbudza ine za ena mwa awa kuno alaliki aku seminari munthu wa nzeru chotero palibe kufunikira kuti ife tizikhala pozungulira ndi nkhuku zinazo ife tonse tikuyenera kupita ndi iye tabwino kanthu kakang'onoko kasenetsirisa kuyankhula kwake apo panali kankhulu kene kakang'ono kamene kanalibe nthenga zokongola chotero kanabwera chothamangira mkati kuchokera ku khola la nkhuku zonsezo ndipo kanati anyamata miniti chabe ine ndangomva nkhani kaposachedwa apapa waire nkhuku zabwera masenta anayi palibisi ife tonse tikupita kokazingidwa mawa kodi nzeru zanu zichita ubwino wanji mbale kudziwa konse kumene ife tingakhoze kudziwunjikira kodi kungachita ubwino wanji ndife mapaza asanu ndi limodzi afumbi ife tonse tikufa mwa mainchesi ndi mwa maminiti kudziwa kwathu sikutanthauza kanthu ife tikusowa kumudziwa iye koma iwo amachita zimenezi monga ine ndinali kuchitira ndemanga nthawi ina pakhale zokhuza chingolopiyo wang'ono wina wake ndipo iye ankakaniza kuti iye ankadziwa nzeru zonse zimene ziyenera kudziwidwa ndipo iye ankadziwa zochuluka kwambiri mwakuti iye ankakhoza kuwawuza achingolopiyo zonse zokhudza wanthu chotero anawulukira mmwamba pa chisa chake nayamba kulankhula za munthu momwe amadziwira zonse za iwo ndipo zonse mwazizizi profesara wochokera ku pudu anayimirira nayamba kuyankhula mawu ena opukutidwa mwapamwamba kwa iye ndipo wang'onoyo anaphethira maso ake natembenuza mutu wake tsopano iye anali nawo maso iye amakhoza kumupenya profesa iye anali nawo makutu iye amakhoza kumumva iye koma ndithudi iye sankadziwa chimene iye anali kuchikamba pachiyani iye ali nawo ubongo wa chingolopiyo iye yangokhala mbalame ya ubongo basi ndi zozonse zomwe iye ali nazo iye alibe ubongo wa umunthu kotero iye sangakhoze kuganiza monga wanthu ndipo ngakhalenso munthu sangakhoze kuganiza monga mulungu ndiwe munthu ndipo nzeru zonse zachiziko sizizochuluka kuposa ubongo wa chingolopiyo zonse zomwe iwe umachita iwe umangodzipereka wekha ndizo iwe uyenera kukhala nalo lingaliro la khristu chifukwa chimene wanthu amapita ndi ukajowina mabungwe ndikulowetsamo kugwirana chanza m'malo mwa kubadwa kwatsopano iwo akuyesa kulambalala kubadwa kwatsopano iwo sakufuna kubadwa kwatsopano ndipo iwo akudziwa kuti ife timaphunzisa izo mu baibulo kotero iwo akufuna kuti alowetsemo china chake m'malo mwa iko ndipo anthu achipentekoste ali oyipa chimodzimodzi basi pakuyesera kulowezamo china chake iwo akufuna izo mwapamwamba izo ziyene lakungo khala mwaba mwamba chotero ife tizigwirana manja ndi kujoina mpingo ndi kukongedwa kapena kubatizidwa kapena china chake.
They're afraid of the new birth.
Iwo akuopa kubadwa kwa tsopano. Ine nthawi zina ndimakhulupirira kuti Branham Tabernacle ikukuopa iko. Tsopano ife lonse tikudziwa kuti kubadwa ine sindikusamala kumene iko kuli kapena kuti malo ake ndi nyansi. Ngati mwana wabadwa pa mulu wa mankhusu pansi polimba kapena muchipinda chokongoletsedwa mwa pinki kuchipatala ndi nyansi mulimonse. Kubadwa kwa ng'ombe, kubadwa kwa china chilichonse ndi nyansi. Ndipo kubadwa kwa tsopano sikuli kanthu kotepera kuposa nyansi. Koma wanthu akhuthala kwambiri. Ife tipita kumene amagwirana chanza. Ife tipita kumene iwo samazazira ndi kulira ndi kumenya pa guwa ndi kufuwula. Inu mukufuna kukhala waumunthu kwambiri. Chimene ife tikusowa ndi kubadwa kufapo. Kumene kumabadwisa moyo mbewu mbatata yakale mbewu ya mbatata. Inu mukatenga mbatata imeneyo ndi kuyika iyo munthaka mpaka pamene inu mungakhale ndi mbatata zatsopano, mbatata yakaleyo iyenera kuvunda. Timanga sitingakhoze kubala moyo watsopano mpaka icho chitavunda. Ndipo mwamuna kapena mkazi sangakhoze konse kukhala ndi kubadwa kwa tsopano mpaka zalunda zawo ndi zaumwini zawo zitavunda, zitafa kufera paguwa ndi kukuwa ndi kudzidzikisa yense ponyansiratu mpaka pamalo omwe kukhuthala kungachoke pakolala yako. Ndipo ndiwe wobadwa kachiwiri mwa mzimu wa Mulungu. Ine sindikusamala kaya iwe kukuwa kuyangula mu malilime kulumba mwamba ndi pansi kuwuluka ngati nkhuku mutu wake utadulidwa. Iwe ukubadwisa moyo watsopano. Koma ife timalowezapo china chake mmalo mwayiko. Ife tikufuna njira ya pamwamba zedi. Tsiku lina lachisamo mkazi wanga ndi ine tinali kupita ku sitolo. Ine sindikutanthauza kukhalitsa pa izi koma pamene ife tinali kupita chotsikira ndi msewu ine ndimangopitirira kupotozera mutu wanga kuchokera mbali imodzi ndi kuinzake akaza malisechi. Ine ndinamulonjeza Mulungu pamene ine ndinali munthu wa khungu. Ngati iye ananachizise maso anga ine ndikanati ndiziyang'ana pa chinthu chimene chinali cholondola. Ndipo ine ndimasunga kantande kang'ono katapachikika mugalimoto yanga. Pamene ine ndiona zotero zonga zimenezo ine ndimayang'ana pa mtanda ndikuti o Mulungu. Ndipo pothawirapo panga pamene ine ndiyang'ana pa mtanda. Ine ndinawaona akazi amenewo. Nina anati ife sitinamuone mkazi mmodzi lero yemwe wavala siketi. Ndipo iye anati Bill tayang'ana pa mkazi uyo apo. Ali ndi zomangira zimenezo mozungulira muntunda mwathupi lake. Ndipo anati iwe ukutanthauza kuti undiuze ine kuti mkazi amene sakudziwa kuti izo ndi zolakwika. Anati ngati iye sakudziwa kuti izo ndi zolakwika ndiye iye wachoka mu malingaliro ake abwino. Ine ndinati miniti yokha yokondedwa, iye ndi mmereka, iye amachita monga achimereka amachitira. Ine ndinati, ine ndinali mu Finland osati kale lapitalo wokondedwa. Ndipo ine ndinamufunsa kumeneko mwamuna yemwe anandikhazika ine pansi dokotala Mani Nen. Ndipo ife ndinali kupita ku koka samba mwa ukondo komwe kumatchedwa sauna. Ndipo iwo anakutengera iwe mkati ndi kutsanulira madzi otentha kapena madzi pa miyala yotentha. Ndipo iwo basa amangokuchititsa thukuta iwe. Ndiye iwo amakupangitsa iwe kudumbira mu madzi achisanu ndiyeno nkukuchotsamo. Ndiye amakutengera iwe kupita mchipinda. Ndipo umo muli anamwino mmene mwa akazi amene amawakhula amuna. Ndipo iwo ali maliseche nkuwatumizanso iwo kupita mudziwe. Ine sindikanapita mmenemo. Ndipo ine ndinati dokotala Mani Nen izo zolakwika. Iye anati chabwino ndiye mbusa Branham izo ndi zolakwika. Ndiye nanga bwanji madokotola anu achimeleka omwe angamuvule mkazi maliseche ndi kumugoneka iye pa tebulo kumupima chiwalo chilichonse chiwalo chogonelana chimene iye ali nacho. Nanga bwanja na mwino anu muzipatala. Ine ndinati mundikulukire ine mbale manyeni. Manyeni. Inu mukulondola.
What is it? It's
ndi chiyani chimenecho? Ndi miyambo.
When I was in Paris.
Pamene ine ndinali mu Paris. Ine sinima kweza kose kukulubila hizo. Kuri mogo zera. Mosa, muna dagazi. Munali mumozi momwemo.
I couldn't understand it that the restrooms was on the
side of the street. Ine sinima kweza kumvesa hizo kuti zimbuzi zinali mumbali yansewu. Kwa osa, muna dagazi. Ine sinima kweza kukubia kuti pamene akazi ama pita kudoko kuti akasambile. Nyamara ndi wokoma mtima wake, iwo analibe zipinda zovaliramo, iwo amangovula zovala zawo zonse mpaka kuchovala chodziliza. Ndiye nkutembenuzirana misana yawo ndikuvala kachingwe kakang'ono, ndikumapita nasambira koma zili chomwecho.
They pay no attention to it.
Iwo sapereka chidwi kwa izo. Ndiwo mwambo waku France. Mu Africa, akazi ndi amuna, ang'ono ndi akulu, opanda zovala nkomwe. Akuenda kupiola mminda. Osadziwa nkomwe chomwe chimbuzi chinali kapena zinthu kapena osabisala kwa wina ndi nzake. Koma iwo sadziwa kusiyana. Iwo sadziwa kusiyana. Koma ndiyo miyambo ya mafuko. Koma ine ndinati wokondedwa. Ife ndife osiyana. Ndife ochokera kufuko lina. Ife ndife amwenda njira ndi alendo kuno. Ndicho chimene chimapangisa zinthu zimenezi kuoneka zolakwika chotero. Pakuti Bible linati iwo amene amazinenera zoterozo amazinenera. Iwo amasonyeza kuti iwo ali amwenda njira ndi alendo. Iwo akufunafuna mzinda wakudza.
A man or woman in Italy.
Mwamuna kapena mkazi mu Italy. Mu France. Mu Africa. Mu fukolina lilonse. Yemwana yambapo wabadwa kachiwiri ndi mzimu woyera. Samachita zinthu zimenezo. Iwo sangamavale zovala zimenezo. Iwo sangamachite monga chomwecho. Chifukwa iwo ali afukolina. Komwe walamulira wake ndi wolipanga ali Mulungu. Ndife wochokera kumwamba. Mzimu umene uli mkati mwa inu umalamulira moyo wanu. Ngati iwe uli wachimeleka iwe uzichita monga achimeleka amachitira. Ngati iwe uli wachifransa iwe uzichita monga achifransa amachitira. Ndikumamutsutsa mmodzi wina. Koma ngati ndiwe wa Mulungu iwe uzichita momwe iwo amachitira kumwamba. Chifukwa mzimu wako umabwera kuchokera kumwamba ndipo iwo umakulamulira iwe. Chinachale chaching'ono chimene inu mungakhoze kuyang'anapo. Mulemba. Iwo amene ankafuna mzinda watsopano uwu ankachita mosiyana. Iwo ankadzinenera kuti iwo anali amwenda njira ndi alendo. Koma kumbali ya Kaini iwo anakhala obisalira ndi zigawenga. Koma Kristo anali amwenda njira ndi alendo. Obisalira samakhala nako kwawo. Chigawenga ali munthu woyipa. Koma mwenda njira ndi china chake cheniteni. Ndiwo wochokera ku dziko lenileni mufuko lina. Akuyesera kuti apeze njira yake ya kwawo. Kudzinenera mwakukhala kwake kuti iye ali nacho china chake choti iye ndi wochokera ku dziko lina. Chimenecho ndicho chifukwa chake. Komabe anthu awa amene amachita zimenezo. Anthu amenewo amene amavala zinthu zimenezo. Ndiloweni ine ndikuwuzeni inu, mu South Africa, pamene ine ndinaona zikwi makumi atatu achikunja awisi, amalisete, anthu ovala blanket, kumi ndi zisanu ndi chimodzi, kumi ndi zisanu ndi zitatu asungwana, azaka makumi awiri zakubadwa, anyamata opanda ulusi umodzi wa zovala, akaima pamenepo, ali ndi matope ku nkhope zawo, ndipo atazilocha. Mafupa, anawalowesa mumphuno zawo, ndi zinthu zosa mtengo, zikulendewera pa makutu awo, ndi kupachika mafupa awo anthu, kapena mafupa wena mutsitsirawo, mano azinyama, anapachikidwa pa iwo, amaliseche, monga iwo anabwelera mu dziko, ndipo sanali kudziziwa izi. Koma, pamene iwo analandira Khristu, ndipo anagwa pa nkhope zawo ndi kulandira mzimu woyera. Iwo anauka, ndipo anapinda mikono yawo kuti agwire manyazi kuchifukato chawo. Pamene iwo anali kuchokapo ndipo anapeza zovala zoti avale.
Why? They become pilgrims and strangers in this world.
iwene kala mmenda njira ndiye alendo ku dziko lino. Haleluya.
They were away from him.
Iwe anali kutali kwa iye. Inde bwana. Oh inde. Anthu awa amene amadzitcha okha Khristu. Iwe ali mu mipingo. Iwe amachoka apo ndi kumati ife ndife a Methodist, ife ndife a Baptist, ndife a Pentecost, ndife a Seventh Day Adventist, ndife icho ndi chinzake. Icho chilibe chinthu chimodzi chochita ndi izo. Mzimu wako, moyo umene uli mwa iwe, umakulamulira ndi kukuza iwe chimene uli. Yesu anati, ndi chipaso chawo, inu mudzawadziwa iwo. Mpingo wakhala monga Israeli poyamba. Iwo ankaona mafuko onse achikunja ali nayo mfumu. Mulungu anali mfumu yawo. Ndipo iwo anaona mafuko achikunja ali nayo mfumu. Kotero iwo ankafuna kuchita monga mafuko achikunja. Ndipo iwo anadzigulira mfumu yawo. Ndipo pamene iwo anachita izo, iwo analowa mvuto. Pang'ono izo zinayamba kulowa mkati. Pang'ono pang'ono dziko linayamba kulowelera pakati pa iwo. Potsiriza zinathera mwa Ahabu. Mfumu imodzi ikubwera moyandikira pang'ono chabe kwa izo. Moyandikira pang'ono kwa izo. Ndipo potsiriza mfinya moyo kuchokera mwa iwo. Ndipo apo iwo anapita. Ndipo pamene mfumu yeniyeni inabwera, iwo sana mudziwe iye. Ndicho chinthu chomwecho chimene mpingo wachita. Iwo watengera. Ndinu pano. Iwo watengera njale maphunziro. Iwo watengera mabungwe bulu mipingo yayikulu alaliki wadzitukumula. Ndipo pamene mfumu yeniyeni yabwera, iwo sakumudziwa iye. Ndipo iwo akupanika mzimu woyera amene yemwe ali mfumu yawo. Iwo sakumudziwa iye. Koma iwo amaseka pa iye ndikumuseleula iye monga Ayuda anachita naye mesiya wawo. Mpingo uchita naye mesiya wawo mwa njira yomweyo. Iwo sakudziwa zimenezo. Iwo alibe kupenya kwa mkati kwa uzimu. So iwo ali omwera kwambiri ndi maso awo ndi zimene iwo amaona nyumba zazikulu kuyesera kudzifanizitsa ndi dziko. Ife silikonse kukweza kukwezedwa kuti tikafanane ndi dziko. Ife tikukwezedwa kuti tidzichepetse tokha. Ndipo mmodzi ali chigulu mwa Mulungu. Ndipo lero mu vangeli wa machiriso kunja mminda kuli mpikisano woterowo opikisana. Mmodzi amati chabwino nkutalisa Mulungu. Ine ndili nalo zikwi zambiri choncho ine ndili nawo msongano waukulu uposa womwe inu muli nawo. Zimapanga kusiyana kotani zimenezo. Ife tikakhala naye mmodzi kapena miliyoni imodzi zimapanga kusiyana kwanji izo. Kodi ndifeona kwa Mulungu? Kodi ndifeona kwa mawu ake? Kodi ife timayima pansi pakuyesa kwa mzimu woyera? Kodi izo nzona? Ndicho chinthu chachikulu. Koma ife timanyengerera pa Baibulo. Ambiri a anthu athu achipentekosite pa ziphunziso zachikhazikiso za Baibulo iri amanyengerera. Pali ine sindikufuna kuvulaza kumverera. Ine ndili mu mpingo wanga womwe. Ndipo ine ndikumvera kuti ine ndikhoza kuchita basi chimene mu mpingo wanga chifukwa ine ndikulalikira uthenga. Koma alipo makumi a zikwi a alalikira achipentekosite amene amadziwa kuti palibe chinthu choterocho mu Baibulo monga ubatizo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine ndikuwatsutsa archbishop kapena aliyense kuti andisonyeze ine pamene wina aliyense anayamba ubatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Koma iwo amanyengerera chifukwa mabungwe achita chotero. Palibe munthu mmodzi muchipangano chatsopano. Ndipo kwa zaka mazana atatu mtsogolo mwa mbiri yakale kupatula yemwe anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndi chiyani chimenecho? Bungwe ndilo linachita izo kunyengerera. Ndipo lero kuwatenga wonse ogwira ntchito mu msewu kuwachotsa mmisewu, kuwachotsamo nkhocho mu mpingo, kuwachotsamo ulemerero wonse mu mpingo. Ndipo atenga kulalikira kwa chiseminare, kulalikira kwa kupesa kwa gale pang'ono kwa tambala. Onse obukulidwa mu gululo. Ndipo akazi awo kumavala akabudula ndi madiresi omwe iwo amafinyidwiramo. Ndipo amuna kumasuta nduru ndi kuchita njuga ndi kumanira nthabwera zonyansa. ndicho chamanyazi pamaso pa Mulungu. Ine ndikudziwa kuti izo ndi zamwano, koma ndi nthawi yoti wina wake anene china chake.
Compromising.
Kunyengerera, kugonjera, kumachita monga dziko. Ine sindikusamala ngati ine ndichita kuima ndekha, popanda wina koma Mulungu yekha. Ine ndizilalikira choonadi cha Baibulo la Mulungu, ndikuima nacho icho. Ngati ine nditafe, ine ndidzayimirabe choonadi. Ndithudi, ife tikufuna choonadi. Ine ndidzaziyesa, osati molingana ndi mpingo, koma molingana ndi mawu a Mulungu. Ine ndikufuna kuziyesa nawo.
But Delilah,
koma Delila, kodi inu munazindikira? Iye ankadziwa kuti Samson anali nayo mphamvu, ndipo iye sankadziwa kumene mphamvu imeneyo inagona. Iye sankakhoza kudziwa chimene mphamvuyo inali, koma panali mphamvu ina yayikulu imene Samson anali nayo, ndipo iye ankafuna kuti ayipeze iyo. Ndipo monga Delila, iye anapitiriza kumamunyengelera Samson potsatira kukongola kwake. Iye anadziveka yekha mwachigololo kwenikweni, ndipo iye ankayenda pamaso pa iye, ndipo iye ankati hebe monga wena ang'ono a zaka zopitira khumi atsikuli ndi zina zotero, ndipo akufuna azingochita monga ina chinzake wodolola podzivula kuyesera kuti amukopere Samson kwa iye.
That's the same thing the world's done to the church.
Ndicho chinthu chomwecho dziko lachita kwa mpingo. Tsopano kodi mphamvu yanu ili kuti tabwino ngati ife titachite bungwe zimenezo zidzayiphasula mphamvuyo? Mpingo wa Katolika unachita zimenezo, koma Afilisiti ali pa iwe Samson, ndipo Lutera anatulukira. Iye iwo anachita bungwe kachiwiri, ngati iwe kuti undimange ine ndi chingwe china icho chidzandigwira ine. Kotero iwo anatero, ndipo Afilisiti ali pa iwe Samson, nchani chinachitika? Wesile anatulukira ndipo anadula zingwezo. Chovani iwe wandinyenga ine motalika konse, kodi iwe sikudziwa kuti ine ndimakukonda iwe Samson? Chabwino ndiwuze ine choonadi cha mumtima wako. Chabwino iwe undimange ine ndi chingwe china? Chabwino tsono ife titita zimenezo, ndi chiyani chimenecho? Ndicho chingwe cha chipembedzo. Inu mundisiye ine ndikhale mfulu kuti ine ndisakhale chipembedzo, ndiye ine ndikukuwuzani inu. Inu mufika pondiphasula ine. Kotero kunatulukira chipentekosita. Ili kuti mphamvu yako Afilisiti ali pa iwe, ndipo iye anadula zingwezo kachiwiri. Koma tsopano nchiyani chinachitika? Izo zawapezekesa chipentekosti, madokotala auzimu aakulu kuti akhale azibusawo munthu wina wamkulu. Iwo ali nako kuphunzira kochuluka basi ndi mwambo monga Methodist kapena Baptist kapena aliyense wa iwo onse ali nazo. Kupita mu mpingo ndipo iwe sungakhoze kumva amen ozizira basi monga gulu la maeskimo komwe uko kumapero akumpoto ozizira osayanjanitsika. Ndipo tsopano Afilisiti ali pa iwe Samsoni, Afilisiti ali pa iwe Amerika. Uli kuti umodzi wa mzimu uja? Uli kuti umodzi wa chipentekosite? Assemblies of God ndi United ndi mpingo wa Mulungu ndi zizo zinzake aliyense ali nalo lingaliro losiyana. Mmodzi uyu ndi ilo, ndipo mmodzi uyu ndi ilo. Ndiso oswedwa kwambiri mpaka iwe ukhoza kupita mu mzinda ukachitisa chidzidzimutso ngati mpingo umodzi uthandizira icho. Ina yonseyo sikakhalapo ngakhale achikomirisi ali pa iwe Amerika. Mphamvu yathu ili pati, ulemerero wathu uli kuti ndichiyani icho? So ife tinatsatira nzeru ya munthu mʼmalo mwa mphamvu ya Mulungu. Bwanji iwo awapangisa laliki athu ndi zinthu zowuma ndi zokhutala, mpaka iwo alipanga ife bungwe, mpaka ife tili okhutala kwambiri ndi owuma makosi mpaka wanthu. Kodi inu mukumamva konse kufula mu mpingo panonso? Iwe suma mumva aliyense akulira, mpando wobuma wayikidwa mchipinda chapansi. Kulibenso ulemerero mu mpingo. Zonse zimene ife timachita ndikukhala kumbuyo basi okhuthala monga ife tingakhoza kukhalira. Sindisafulu, ndife omangika ndiyelekezi ndi ziwanda zake zamakono zaumanga mpingo wa Mulungu wa moyo. Ndikokulondola, mulibenso mphamvu mu mpingo, mulibenso ufulu. Anthu ndi okhuthala ndi owuma. kwanji mungu akonza kubera mkali mwandu wake achipendekosite ndikuwasonyeza kuti iye ndi mulungu ndikutsimikizira zizindikiro zachiukisiro chake izo sizimalogwedeza iwo mkomwe ulemelero kwanji ndichocha manyazi ine ndimayenda kuti usadziko lonse mulungu akugwira ntchito auta zizindikiro ndipo anthu nkukhala ndi abwino ine ndikuganiza ndizo zabwino o ine ndikudziwa izo zikhoza kuchitidwa izo sizimawasintha iwo zachiyani iwo amangidwa ndi dalila dziko iwo ali mu zingwe tuno iwo awalengera iwowo ngakhale mkati kuwamangira iwo mu chitaganya Afilisita lipa iwe Samson iwe ochita chiyani pazimenezi ife tilinazo zipembedzo zazikulu zedi ife tilinawo mamembala akulu uposani umene ndinayamba adakhala nawo koma mzimu uli kuti mzimu woyera uli kuti ndite ndimene mdiyerekezi wachita iye wawanyengelera kulowa mu mpingo iye wakhala kuunyengelerabe mpingo bwerani kwa ine ine ndikupasaninu kachisi wamkulu kwambiri apa ngati inu muti muzingochita izi ngati inu muti mungomudosa mlaliki wotentheka uyo yemwe inu muli naye ndikupeza mamuna ali dokotala wa uzimu yemwe ali nazo nzeru zina ife tidzamanga chali chichina chabwino chachikulu chapamwamba ndipo ife tidzakhala monga wena onsewo manyazi pa inu kuli bwino ndikhale ndi munthu yemwe samadziwa kulekanisa khofi wozwedwa ndi nyemba koma ali wodzazidwa nawo mzimu woyera yemwe ali wosanyengelera ali nayo mphamvu ya mulungu koma izo zafika mokhuthana kwambiri mpaka woyera wina wosauka akhoza kulowerera mu msonkhano ndi kuyankhula mu malilime kapena kufula pang'ono pokha kapena kuchita china chake ndi wonse iwo nkumanyuma pozungulira ndi kuyang'ana chinali chiyani chimenecho chabwino mukudabwa chiyani kuyayenera kuti wotentheka analowerera mkati penapa inu mukudziwa kuti izo ndi zoona woyera wina wosauka akalowa mkati akayamba kukondwa mokwanira kuti akweza manja ake ndikumalira ndikumayamika mbuye wina wake yemwe angati afule eme ndikulalikira kwa uthenga ndipo ena onse iwo amatembenuka pozungulira kuti akaone chimene iye ananena awo ndi achipentekosite chavuta ndi chiyani inu mukutengera za methodisti mutengera baptisti iwo anatengera za katolika katolika anatengera za kugehena ndipo zonse palimozi izo zonse zikutengera gehena kulondola delira wakunyengererani inu kupita mu mipingo yaikulu yabwino atumiki ophunzitsidwa kutenga kalasi labwino chabwino inu mukudziwa wakuti ndi wakuti kumusuko ndi miliyoneya ngati ife titangomutengera iye kuti abwere mugulu lathu mayi ngati iye sali wamatoka chiwiri ndiye iye sakuyenera kukhala ali kumeneko ine sindikusamala ngati iye ali ndi madola miliyoni ngati iye ali ndi makadilaki makumi anayi chilichonse chimene iye ali nacho iye ayenera kubadwa kachiwiri kubwera kumusi kumene kukubadwa kwatsopano ndi kusinthidwa mazimu oyera ndi kubwera kuchokera uko mukubadwa kwatsopano mamina ndikuwukire ine akulira ndi kukuwa ndikumapitirizabe monga ena onsewo amachitira ndikukhala moyo kenako woti uzitsimikizira kuti iye ali nawo iwo amen ndicho chimene inu mukusowa samsoni afilisita ali pa iwe achikominisi ali pa iwe dziko alili pa iwe mdierekezi ali pa iwe iwo amapita mbuyo ndipo iwo amaona mzimu wa mulungu kuchita zozizwisa ndi kuchita zinthu za chiukisiro chake zomwe yesu analonjeza iwo amati inu mukudziwa ine ndikuganiza mbale Branham ali nako kuwerenga maganizo kochuluka apusanga anati izo zinali za mdierekezi iwe wosauka wachinyengo wodedeluka wachikunja wopukutidwa yense iwe nkhandwe muzovala za nkhosa yesu anati ngati inu mukanandidziwa ine inu mukanalidziwa siku langa koma inu muli nawo mulu wa sauli amene amayesera kukupangani inu monga dziko lonse ife tikufuna gulu la wanthu a mulungu amene sanyengerera pa mawu koma kulalikira choonali ndi kuyima pa ubatizo wa mzimu woyera koma kodi dziko lachita chiyani ilo lameta mphamvu zanu zonse iwe unabadwa uli mnaziri pentekoste koma dziko ndithudi lakumeta mphamvu yako sobono ndinu okuthala basi monga wena onsewo. Kodi ife tichita chiyani? Mtiyani chiti chichitike? Pali chinu chimozi cha ulemelero, chimene ine ndingakhoza kuchilingalira kumapeto angani. Pamene Samson analatamangidwa, ife sindakhoza kukhala nacho chisisimuso. Mbetserani pambale wathu wodzipereka Billy Graham. Chisisimuso mutsikulatu. Tamvetserani pa Oral Roberts akukuwa. Chisisimuso mutsikulatu. Mbetserani pa wene onsewa iwo. Chisisimuso mutsikulatu. Ife ndingakhoza bwanji kukhala ndi chisisimuso. Pamene ife tamangidwa. Ife taumanga mzimu woyera ndi mabungwe athu ndi miyambo ndipo ife singakhoze kukhala nacho chisisimuso cha mzimu woyera. Amen. Ine ndikudziwa kuti zimenezo zikuwawula motentha ndi nyengoyi, koma ndicho choonadi. Ife tingakhoze bwanji kukhala nacho chisisimuso cha mzimu woyera pamene inu muli omangidwa chotero ndi okhutsala maonekedwe awu Mulungu. Bible linati iwo akanadzakhala nawo maonekedwe awu Mulungu, koma akanadzakana mphamvu yake. Mphamvu ya tiyani? Mphamvu ya bungwe? Mphamvu ya dziko? Mphamvu ya mpingo? Mphamvu ya mzimu woyera ndiwo malo ati msinsi mu mpingo. Ndipo pamene mpingo utengalaliko ophunzitsidwa ndi nyumba zazikulu ndi zokongola malo mwa mzimu woyera wakachitidwa kachikale, iwo kuli bwino akhalenso mu misioni kachiwiri. Amen. Zo inu mukhala nacho bwanji chisisimuso cha mzimu woyera, ndipo anthu akusisirisa iwo, ndipo akumanga iwo, ndipo akuwapa iwo, apo ndi pamene pagona vuto. Afilisita ali pa iwe. Koma chiyembekezo chimodzi chodala chimene vetili nacho pamene Samson anali mu ndende, chinthu choyamba ndi chiyani chomwe iwo anachita? Pamene iwo anamugwira iye, iwo anamumanga iye choyamba, iwo anachotsa mphamvu yake. Iwo anapeza chinsinsi chake, iwo anapeza chinsinsi chanu, dziko linapeza chinsinsi chanu. Tsopano ino akazi nonse mumatula tsitsi lanu, izo zikupita monga dziko, ino amuna nonse mumapita ndikuchita monga dziko, izo zonse ndi zabwino, kunena nthabwala ndi nthabwala zaube, ndikutuluka panja, ndikusuka ndudu zingapo, ndikuthawitsana ndi azikaza oyandikana nawo, ndi china chilichonse monga choncho. Kachakumwa kakang'ono kosangalasa kuti mukhalebe pa ntchito yanu. Ine kuli bwino ndigone pamimba yanga ndikudya zikonda moyo zachitulo, ndikumamwa madzi a mngalande, ndikukhala woyera ndi wangwiro pamaso pa Mulungu koposa kunyengelera chifukwa cha mtundu uliwonse wa ntchito. Ndikokolondola. Zoona, khalani woona kwa Mulungu. Samsoni, Afilisita ali pa iwe. Brenham tabenako tiziko tikupawira mkati pakati panu. Kodi zimenezo? Kodi mwaulula chinsinsi chanu? Kodi mwaulula chinsinsi chija chimene Mulungu anakupatsani inu pamene inu munali kukubuduzika mmenemo mutu uchizaka pang'ono zapitazo? Kodi mwakulola iko kukwawira kunja ndi kupembedza kwa chitukuko kwamaonekedwe? Nchiyani chachitika kwa inu? Mulungu akhoza kubwera pansi ndi kuchita chozizwitsa ndi kuyendayenda kudusa momvera ndi kuwawuza anthu zinsinsi za mitima yawo ndi chilichonse, ndi kutiza odwala ndi osautsika, ndi kuchita zizindikiro ndi zodabwitsa, ndi kulalikira mawu ake molimba monga iwo angakhoze mwa mzimu woyera. Ndipo anthu nkumati tabwino, ine ndikuganiza izo ndi zabwino. Ife timasangalala kumvetsera kwa izo kamozi mu nthawi ngati ife sitili otopa kwambiri. Ndiyo Brana mtabenako. Afilisiti ali pa iwe. Pamene zinkakhala kuti pamene mawu akulalikidwa ndipo oyera akale ali ndi misozi mumaso awo, ankauka kumapazi awo ndi kuyenda kulira mwina osanena mawu, kumangoyenda pozungulira nthawi ziwiri kapena zitatu ndi kukakhala pansi odzazidwa kwambiri ndi mzimu woyera. Mawu ankawadyetsa iwo. Munthu sadzakhala mmoyo ndi mkale wokha, koma ndi mawu ali wonse amene atuluka kuchokera mkamwe ya Mulungu. Afilisiti ali pa iwe, Branham Tabernacle. Afilisiti ali pa iwe wa Chipentekosite. Zoona Afilisiti akugwirani inu nonse inu nthawi yayitali kale pamene inu munadzipanga nokha bungwe mothina kwambiri. Palibe kanthu kakanakhoza kubwera mkati kupatula inu mutakhala Presbyteria, Baptist, Methodist, Katolika kapena china chake. Iwe sumakhala ndi chochita ndi wena wonse iwo. Kotero chisisimuso mtsiku lathu iveri ngakhoze kukhala nacho modani icho pamene wopereka chitsitsimutso nthawi zonse wamangidwa ndi dziko mulungu sangakhoze kubwera mkati mmene dziko lilimo inu mukhoza kungodalira pa zimenezi inu mukayanjana nalo dziko ndiye ndizo ndizo zonse za izi pamene inu mulola dziko kupawira mkati inu mukamapita mukumakachita monga dziko ndiye inu mwathedwa koma pamene inu mungadule momasula chingwe chilichonse kuchoka ku dziko ndi kubwera kwa mulungu mulungu akugwirisani inu ntchito mpaka inu mutapita koma kadziyalutsa kachiwiri pano pali chiyembekezo chokhacho chimene ine ndili nacho mmawa uno kuti ndisinzitse uthenga wanga ndichi pamene Samsoni anali atamangidwa mulu watsopano wa tsitsi unamera mulungu titumizireni pa mtundo wina isanafika kumene nthawi yotsiriza kuti mphamvu ya mzimu oyera ikhoza kubwera mwa iye mwazionetsero za mzimu ndipo Mariko 16 akhoza kutsatira mpingo machitidwe 2:4 machitidwe 2:8 zonse za izo zidza tatira limodzi kumene ndi mpingo zizindikiro ndi zodabwisa zinawatsatira atumwi zindikiro zazikulu zachiukitsiro chake zinawatsatira iwo pamene ife tili mundende zedi mulungu akumeletsa mbewu kwina kwathu zakupha kotsiriza kwakukulu mulole mukhale inu mzanga wa chikhristu pano mmawa uno mulole zikhale mphamvu zanu kuti zayamba kukula ine ndikupemphera kuti uthenga uwu mmawa uno ndi kunja kupita mu dziko kumene uwu kuti udzapite ine ndikudalira kuti uthenga uwu udzathandiza kubweresa mavitamini kuchita kwanu kuti mudzamelese mphamvu ya uzimu kubwereranso mu moyo wanu kachiwiri yeni ife tiweramise mitu yathu ndikupemphera Oh Ambuye Mulungu mlengo wa miyamba ndi dziko la pansi mwini wa moyo osatha ndi opereka wa mphaso iliyonse yabwino ndi ya uzimu tengani mawuwa wa mmawa uno ndipo muwayike iwo mu mtima ndi kuwatsirira iwo Ambuye mulole wanthu apempherere zinthu izi kuona kuti dziko launyengelera mpingo ndipo potsiriza lapeza mphamvu zake lapeza malo ake achinsinsi lapeza pamene pakugona chinsinsi chake ndipo lazimeta izo lawatenga wanthu amene nthawi ina anafuulapo chigonjetso nthawi ina anali nacho chigonjetso ndipo lawameta iwo kuti azikhala mmakwawo lachitatu usiku kuti azionera programu ya television nachosa chimwemwe kuchokera mmitima yawo ndi kuwapatsa iwo chikondi chochuluka kwa dziko koposa chimene iwo ali nacho kwa mulungu lawapatsa iwo dziko lochuluka kwa zachidziko chikhumbo chochuluka cha zosangalatsa zachidziko kuposa kukhala ndi kulalikira kwa uthenga ngati palibe gulu lalikulu ndi zochuluka za kumangopitiriza ndi kuphokosera ndi kumapitiriza ndiye iwo sakuufuna uthenga wakale panonso umene umabweresa misozi yachimwemwe kwa solo umene umabweretsanso machiriso a uzimu umene umabwezeresa mphaso za utumwi kwa mpingo umene umabweretsa mkati khristu woukitsidwa mesiya wa tsiku lino koma monga Israeli anamangidwa ndi mafumu awo kuti iwo samakhoza kutsatira mfumu yeniyeni ndipo mfumu yeniyeni pamene iye anabwera iwo sanamuzindikire iye kotero izo zililero Ambuye mfumu ya ulemerero yaonekera mu maonekedwe a mzimu woyera ndipo Ambuye iwo sakuzidziwa zimenezo iwo sakuzizindikira izi iwo ali abungwe mothina kwambiri mwakuti iwo sakumvesa zimenezo chifukwa izo sizili mu bungwe lawo Ambuye indi ntchito ya mdierekezi imene yachita izi kwa wanu mulole Samsoni wa Mulungu mulole ona mu mtima iwo amene akuyembekezera ndi kulira tikutondelera ndi kugwirisabe mulole iwo akhale ndicho Ambuye mpaka mbewu yatsopano iyi itakula mpakapo patabwera kachiwiri chimwemwe mu Ziyoni ndipo pamenepo patabwera gulu limene lingakhoze kuzindikira ndi kumvetsa limene lingakhoze kumuona mesiya ndi mphamvu yobisika imene yabisika kwa dziko zimene iwo sakanazimvesa izo tsopano perekani Ambuye kuti iwo aone izi pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen.
Are just now
Just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone.
Momwe ine ndima mukondera iye. Angotumiza mphamvu yake. Iwo anali muchipinda chapamwamba. Onse mwantima umodzi, dziko lonse linalita kutunga mwa iwo. Iwo anali atadzisanula ndipo mzimu woyera unabwera. Lero iwo akuti, bwerani mudzajoine mpingo, dzayikeni dzina lanu pa buku, kapena bwerani pansi ndikuti ine ndikumuvomereza Khristu ngati mwana wa Mulungu. Dzukani, ndiyelekeza amachita chinthu chomwecho. Ndithudi.
The devil was baptized.
Ndiyelekezi anabatizidwa. Pamene Yudasi anabatizidwa. Ndiyelekezi anapita kunja ndikalalikira uthenga. Pamene Yudasi anapita kunja ndikalalikira uthenga. Koma ndiyelekezi sanalandire mzimu woyera.
Ndi
zimenezo. Apo ndi pamene pali mphamvu yobisika. Chukisiro chija. Imene imadziwa zotheka kupyola mthunzi wakukayika. Amen. Iye ali pano. Mzimu woyera yemwe uja, womwe uja unali pa Mesiya, ukadali pa mpingo wake, iye samachoka konse. Ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mkati mwa inu, mpaka kumapeto a dziko, ine ndidzakhala kumeneko. Ntchito zimene ine ndikuzichita, inu mudzazichitanso. Zoposa izi inu mudzazichita, pakuti ine ndikupita kwa Atate wanga. Koma dziko limanyengerera pa izo. Oh, ameneo ndi masiku akale. Basi chimene ndiyelekeza kufuna inu kuti muchite. Iwo akufuna inu mukongoletse. Mulungu akufuna inu mubatizidwe. Mulungu akufuna inu. Inu mukuti, oh, ine sindikukhulupirira zonse izo zimene iwo akumapitiriza. Pitiriza ndipo mukhale pitirirani. Ndikumakhala mu tchimo lanu. Zikhalani mu tchimo lanu. Koma mpaka inu mutavunda, mpaka inu mutavunda kwa malingaliro anu omwe, mpaka inu mutavunda kwa mafashoni anu omwe, ndikusinthidwa kachiwiri, ndikubadwa kachiwiri, ndipo moyo watsopano uwo udzakhala pa limodzi wosiyana kwa uwo umene unapita pansi. Njere yachimanga imapita pansi yachikasu, iyo imatulukira yobiriwira. Imapita pansi yolimba yokutidwa mkati. Iyo imatuluka yofewa, ndipo ikukupisidwa ndi mphepo. Oh, ulemelero. Aleluya! Pamene mphepo ziyamba kuwomba, njere singakose kuchita kanthu koma kudzisunga yokha. Kusamuka koma angono masamba angono amafewa ndi kusangalala amakula ndiye kudzilimbisa okha. Iwo sangakose kukhala masamba mpaka chimanga chitafa ndi kuvunda. Osati kokha kufa koma kuvunda sangakose kubwerera panonso koma moyo umabwera kuchokera mwa iwo. Monga ine ndinanena kanthawi kapitako, kubadwa ndi chinthu chonyansa chauve zoyipa chonyansisitsa chazanyansi koma ndi pamene moyo wagona. Pamene iwe udzizindikira wekha wauve kuzindikira Methodist yako Baptist ndi zikhulupiriro za Chipentekosti ngati nyansi ndikufera apo pa guwa, ndiye moyo watsopano umabwera mkati. Mzimu woyera umakupangitsani inu mkatimo pamwamba pa zimenezo. Inu mumamuona Mulungu. Ife tidzamuona iye tsiku lina la ulemerero. Tsiku lina kupitirira kofika kwa thupi la chivundi. Ife tidzamuona iye. Inu mukhulupirira zimenezo? Tsiku lina kupitirira kofika kwa thupi la chivundi. Uko likundiyembekezera ine mawa lokoma. Ine ndinali kuima pamwamba kuno pangodya usiku watha. Ndipo ndimaganiza kuti ine ndinamuona Rabbi Lawson wang'ono pamene iye ankakonda kukhala kumusi kuno ndikufikira pozungulira ndi ndodo yake yakale ndikundikoka ine ndi kosi lake pa kosi langa ndi ndodo yake pamwamba pano pakuguwa ndikumaimba nyimbo ija uko akundiyembekezera ine china chake chinachitika icho chinachotsera dziko kunja ine ndinayamba kuona zinthu mosiyana ine ndadandaula mochuluka kwambiri za momwe anthu achimelekawa akuchitira mowirikiza chaka ndi chaka kwaona akazi ndi amuna momwe iwo akuzinyozetsera okha ndikumatuluka mutchimo mpaka ine ndinali nako kusweka kawiri kapena katatu kudandaula pa izi dzulo ine ndinanena kwa mulungu ine sindidzadandaula kenanso mawu anati izo zidzakhala chomwecho koma ine ndidzayima pakati ndikuitana motsutsa izo ndi zonse zimene zili kwa ine tsiku lina ndikayima uko kumtchini wa green mphanga yanga kutali mbuyo munkhalango ndinali ndikupemphera tsiku lonse ndipo pafupi likoloko dzuwa linali likulowa ndipo ine ndinali kuyimirira kumeneko ndikuyangʼana chopingasa ndinatuluka mu mphangamo kukhala pamwamba pa thanthwe lalikulu ndipo ine ndinali kuyima pamenepo ine ndinayangʼana chakummawa ndikuwayamika ambuye ndipo ine ndimakhoza kuliona dzuwa likusundira pansi kuseri kwa mitengo mmwamba pamwamba pa phiri pamene ine ndimayangʼana modusa chigwa kupita kuyina ndipo pali maluwa ochuluka mwabata basi monga iko ukanakhoza kukhalira ndipo ine ndinati ambuye tsiku lina inu muna mubisa mose mu mphanga ya thanthwe ndipo inu munadusa pafupi ndi iye chifukwa iye anali akudandaula koma inu munadusa pafupi iye anali iwo munaoneka ngati msana wa munthu ine ndinati ndibiseni inu mu thanthwe ambuye pafupi nda yomweyo takumbali imozi ya ine uko kunabwera mphepo yaing'ono ikusuntha kunka chodusa tchire iyo inasuntha motsatira kumene inabwera m'musi chakumbali yanga mphepo ya pang'ono ikusunthira m'musi inapita pansi kupyola nkhalangomo ine ndinayima pamenepo tsiku lina mulungu yekha kudziwa kuti ndiliki magulu mamoyo wachivundu adzayimanjo ndiye ndidzapita kukakhala papiri la Ziyoni tsiku lina kupitirira kofika thupi la chivundi tsiku lina mulungu yekha akudziwa kuti ndiliti chiyani chiti chidzachitike iye adzatseka magudumu wonse ang'ono awa kugudumuzika
of mortal life shall stand still.
Magudu mamoyo wachivundu osadzayimanjo ndiye ndidzapita kukakhala papiri la Ziyoni tsikira pansi galeta lokoma tsikira kudzanditengela kwathu tsikira pansi galeta lokoma kudzanditengela kwathu ngati mukafike uko ine ndisanatero kudzanditengera kwathu mukamuuze mbale Boswell ndiwonsa bwenzi wanga naonso kudzanditengera kwathu tsopano tsikira pansi ilo lidzafika pansi tsiku lina ndikundinyamulira ine mmwamba gale mtengo uliwonse udzakhala ukuyaka angelo a mulungu galeta la moto udzanditengera kwathu tsikira pansi galeta lokoma kudzanditengera kwathu imozi la masiku amenewa limodzi la masiku amenewa muzigawo za mmusi za maola anga imfa ine ndikumuyembekezera iye kubwera ndiko kulondola ine ndinayang'ana cha ku Yordan odi ndinaona nji udzanditengela kwathu monge Eliya wakati akuyang'ana pa tsidya pa Yordan ulangelo walali kubwera kwa ine anali kudzanditengela kwathu tsikira pansi fika pansi pafupi kaleta lokoma kudzanditengela kwathu tsikira pansi kaleta lokoma kudzanditengela kwathu ambuye Yesu dalaivala wodalisika wa galeta ili woyendesa wangalawa ya kale ya kuziyoni bwato la moyo akusundira pansi kutusa mu nyumba ino akuyankhula kukhalapo kwake kuli pano mzimu woyera womwewo umene unamuukisa iye kuchokera kumanda uli pano okhala kuti iwo sanapereke ayi makati apemphero kodi alipo aliyense pano yemwe wabwera kuchokera kunja kwa tawoni yemwe ine sindikumudziwa yemwe ali pano kuti apemphereredwe kwezani manja anu omwe ine sindikukudziwani kwezani manja anu ine sindikukudziwani inu apo ine ndikukhulupirira munthu wang'ono ali ndi masalubu kumbuyo ukoyo wina wake anakweza dzanja lake kumbuyo chakumeneko eya inu kodi inu munakweza dzanja lanu dabwino kumbuyo uko inu bwana dabwino inu nonse ndinu alendo kwa ine ambuye Yesu ameneyo mbusa yemweyo wankhosa pano kodi inu mukhulupirira malonjezo ake aliwoona iye amawudzoza mpingo wake ndipo ntchito zimene ine ndizichita mudzazichita inunso ngakhale zoposa izi inu mudzachita pakuti ine ndikupita kwa atate wanga zoposa izi inu mukhulupirira zimenezo kodi inu munakweza dzanja lanu kuti inu timumandidziwa ine kodi inu mukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiwuza ine chimene chili mu mtima wanu akhoza kuyankhula kwa ine monga ngati iye anachitira mkazi atakhuza chovala chake kodi inu mukhulupirira kuti iye ali wansembe wamkulu yemwe angakhoza kukhuzidwa ndi kumvelera kwa zowala zathu ngati mulungu adaulule kwa ine momwe mulili kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake kukhulupirira kuti kukhalapo kwake kuli pano ndipo ndi chifukwa chake iye akulolesa izo inu mukupemphera akazi wanu iwo ali ndi njhafu yosweka njhafu yosemphana ndiko kulondola ngati ndiko kulondola ukani tabwino pitani mukamupeze iye wabwino amen nanga bwanji za inu kumbuyo uko munthu wang'ono yemwe anakweza mmwamba yemwe anali ndi masalupu iwo kukhulupirira ndi mtima wako wonse kodi iwo ukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiwuza ine mavuto ako kodi iwo ukhulupirira kuti mwana wako achira iwo kutero uli ndi mwana iye ali ndi gunyu la ubongo ndiko kulondola inu simuli ayi ndiye wochokera ku Kentucky ngati ndiko kulondola kwezani manja anu ine sindikukudziwani inu ndi choncho ine ngati ine sindikukudziwani kwezani manja anu monga choncho ife sitikudziwana wina ndi nzake ndiko kulondola kudalira kwa mulungu kodi inu mukhulupirira pamene inu mukhulupirira kampezeni nyamata wanu momwe inu mukhulupirira ndangokuyikirani inu pa mtima wanu anali ndani apa amene anakweza mmwamba manja awo omwe ine sindinati kodi munali inu tabwino bambo kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa mulungu inu mukutero ndi mtima wanu wonse inu simukusowa kuuka ingoyimani apo pomwe tabwino bwana lomwe lili vuto lanu inu muli ndi matenda a shuga ndipo ilo likuvutisa phazi lanu ndinu wochokera ku Ohio dzina lanu ndinu bambo Mila bwererani kwanu ndi kukakhala bwino tabwino khulupirani ndi mtima wanu wonse tabwino inu mukhulupirira ndi khulupirani izi ngati inu mungakhoze kukhulupirira ndiwona wakhala apa kodi inu mnakweza dzanja lanu ndiwona wamkulu wavala magalasi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse kodi inu mukhulupirira ndi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa mulungu inu mukutero tabwino ngati mulungu angakhoza kundiwuza ine lomwe lili vuto lanu kodi inu mukhulupirira vuto la mtima tabwino kwezani dzanja lanu mmwamba ngati ndiko kulondola tabwino ndiwona pano pafupi ndi inu mnakweza mmwamba mtima koma ndiwo kwenikweni maso anu ine ndikumudziwa iye chabwino ngati inu mungakhoze kungokhulupirira kumbuyo uko munthu wotsalirayo kumbuyo uko ali ndi vuto la mtima na yesu ndi matenda akhungu kodi inu mukhulupirira kuti mulungu angakupangeni inu kukhala abwino inu mukutero bwana kuli mwamuna kumbuyo uko pena pake anakwezera mmwamba manja ake yemwe sanati bambo Schubert chabwino bwana tabwino kodi inu mukhulupirira ndi zamaso anu nawonso sitonso inu mukuwapemphera amayi anu akhala kunja uko nawonso ngati ndiko kulondola kwezani mwamba dzanja lanu ndifalendo kulondola uko girani dzanja lanu giranani dzanja lanu kwa wina ndi mzake tabwino ndiko kulondola ngati inu mungakhoza kukhulupirira inu mukhoza kulandira Yesu Kristu wautali mtipinda iye ali mmodzi yemweyo kodi izo zikuchita chiyani kwa inu kodi mwaliro la dziko kuyamwa mphamvu zonse kuchokera mwa inu ulemero Ine ndikufuna kubadwa kwa sopano, ine ndikufuna moyo wa sopano, ine sindi kusamala kaya iyo, kubwela pa malotani, ndikalire ndiyene la kuti ndikhale woyela wodzikumudusa, chili chonse, ine sindi kusamala malotani ipo, kudabwelepo, ine ndikufuna mzimu woyela weni weni, monga uli pa ine sopano, ine ndikufuna kusunga iyo, ine kuli bwino ndikhale nawo iyo, kuposa zinthu zonse za mdziko. Amen. Kodi ili mukhulupira? Kodi ili mukhulupira kuti iye ali pano? Ngani manjano pawina ndi nzake. Duzeni ine chinthu china chowonjezera chimene iye angakhoze kuchita. Palibe. Khalani ndi chikhulupiro tsopano. Kupirani kuti izo zatha. Ambuye Mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi mwini wa moyo wa muyaya ndi wopereka wa mphaso zabwino zonse mzimu wanu uli pano ikudzoza chotero Ambuye zikuoneka ngati nyumbayi ikupuma ikusundira Mbuye ndi mtsogolo kodi yani wanthu sangamvese izo Ambuye kodi iwo iwoyenjana nalo dziko muchikuta chotero ndipansi zizira chotero mwimwe maonekedwe ndi wokhuthala mpaka iwo sangakhoza kukudziwani inu kenanso Ambuye Mulungu Mambu ikanhe aliense Nimunda aliense Otuala chizirwe Wajima aliense apulumusirwe Ndipo Mulungu Tenda ni ule melelo Kukyolela mwa Yesu Kristu mwana wa Mulungu Ine ndikupempha izi Amen Kodi inu mukhulupirira izo Kwesa ni mwamba manjano Kodi inu mukulandira majiliso anu Mulungu akudalitseni Tsopano pitani Ndipo mukapeza iwo basi momwe inu mukukhulupirira Izo zikakhala mwanjira imeneyo Ine ndikuona masomphenya akuphulikira pawena ndikokulondola ine ndiyenera kubwerera usikulu ngati inu simukhulupirira tsopano inu simudzakhulupirira ponse ndikokulondola Yesu anachita izo nthawi imodzi ndipo iwo anati inu muli ifetu kudziwa pamene Mesiya abwera iye adzatiuza ife izi iye anati ine ndikudziwa Mesiya adzachita zimenezo koma ndinu yani iye anati ine ndine iye ndipo iye anadzamangira kupita ku mzinda ndipo anakati Belani mudzamuone munthu amene wadziwa chimene ine ndinali ndi zimene ndachita kodi sali uyu Mesiya iye anati zinthu izi zidzapangidwa kachiwiri mu masiku otsiriza mpingo udzakhala ukulalikira choonadi iwo udzakhala ukuyima pa mawu iwo udzakhala uchita malamulo onse a Mulungu iwo sudzayanjana nalo dziko ndipo pyoya pamenepo ine ndidzasuntha ndikuchita zinthu zomwezi koma iye anati iwo adzakhala am'mutu amaganizo apamwamba okonda zosangalasa koposa kukonda Mulungu okuswa pangano onamizira anzawo okhana omaonekedwe awu Mulungu achipembezo kwambiri akupita ku mipingo okhana omaonekedwe awu Mulungu koma kumakana mphamvu yakeyo koterowo muchokeko inu anthu kulikonse kumene inu munali mu mpingo amene iye wakuyitanani pakali pano masomphenya achoka kwa inu ngati izo zinali zoonadi zimene ine ndinanena ndipo ine pokhala kuti sindimadziwa izo kwa inu kwezani manja anu yense yemwe anali mu mpingo wonse aliyense munthu aliyense dabwino moona sindikuwadziwa iwo sindinaonepo iwo koma mzimu woyera uli pano ndipo iye akuwadziwa iwo kodi inu simukukhoza kuona kuti si ine mletserani ngati iye angali andidalira ine ndi zimenezo iye andidalira ine ndi choonadi cha mawu chifukwa choonadi chikhoza kubwera kokha kwa mawu napani aliyense ndikubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa kukhulukirirwa kwa machimo ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu iwo amene ali kutali ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana Inu mukhulupirira izo payene okhala utumiki wa ubatizo mu mphindi chabe tiyeni tiweramitse mitu yathu ine ndiwapempha abusa kuti apemphere pamene iwo akukonzekera ubatizo ine ndikuganiza pali utumiki wa ubatizo umene ukubwera chabwino